beats, baby, beats, baby.
Come on, take over.
Come on, in get your mama at home. I'll probably be your dad. Remember that, remember that.
One time, mini city boy, was a beat around the bush. So I think nani vitamins B1, B3 na B12. Junav zangu wazi function wa kiplaya kumziki. Si address rodent, simba yezi boda na small game. Uliza vigeti, cut na 9 lives, yoni me, 24 na nini. Balance reflexes na backbone flexibility. Kia mini lightning strikes only once. Ika compete lines na me, career kupita daily. Short lifespan, cast palms kwa balls, 74 days heavy. Yako ni kinda digest 2 vitamin K. Jovenu no blood clot MC. Fast file, crack say up litoka 2004. The joint kwa darasa la saba. 2008 wapi ukoshwa battle na MC. Wile group ili bite name ya desert flani Botswana. Same time say flani ya ni mola kuatika liomba production ya cracks. A recorder wala guzi collabo. Kidoga limshow kwanza do. Kani pants, punchlines, metaphors ni Matthew. What play similes, anti-metabols, solutions na water view. Emeti niko way ahead. Kuliko wa mse na uo jama wa actress why remove. Imeanza juzi na una sound primitive. Ini product ya Westland Go.
Teki, maze, kuna ase flani saya takuwa address ya. Na fans uwe venye nta defend thesis. Si utinga.
Sidhani utatry. Izi zimeenda shule. Kitry utafind. Kumbe haiku wangi easy. Itabidi uko hard. Ama itakuwa is too late. Isi game kwa mjanja utatem. Nipata kila kitu bila fence. It's okay, okay. Hapa wezi pata icons. Mse flani metupa mweka vuja Microsoft Windows. K-Dog Mindo OG. Na kill his beats na flows in a dance ogi. Kwa killer beat mini anti shower. Si ogi. Action speak louder si pongi. Cheza low key. Hama beach kukimiza yangu stick na bolt. Utathani game ni hockey. Fuck you kama una walk talkie. Just a reminder, sija kuwa soft. Lakini it a bit good is on. A few wannabes. Wana wana blanda blanda. Cheza na mitrako sana sana. Napenda za bure basi isi mana mana. Back to the topic. Wengi wako logic na logic. Zako shit mzea zifoi ata happy. Imekua so long. Lakini bado na stand strong. Bado na make easy sounds na songs. Pause, stop singing. Even divo the ship start sinking. Tupe zile zako lines. Sweet kama pussy finger licking. Ha, matata zangu from a sika zenu Russia, Russia. Ah, na kumada matako ini tufuti kama fingerprint.
Zani utatry. Meenda shule. Kitry utafind. Kumbe haiku wangi easy. Itabidi uko hard. Ama itakuwa is too late. Isi game kwa mjanja utatem. Nipata kila kitu bila fence. It's okay, okay.
Ata kama niko low key. Bado na represent cracks masters to the label. Can't go, come on, call, turn your beat. Yeah, feel the shit. Nico.
Yeah.